siku minatoka gerezani. Simanishi gerezani, namanisha Kariako gerezani. Minalekea nyumbani. Nikapanda mwendo kasi, nikakutana na pisi inangata ngata lipsi. Nikasema papa mchumba chumoki kumkusa bwana we. Akaanza makelele nusu nusu nipaga we. Na misipenda kifezea, nikamwambia kama umejamba tusikwambie. Bona lia ewa utuwalibie, cheki macho yake muangalie. Mdada watu nusualie. Oya ni wapestoli wanangu, wanangu, wanangu. Ni wapea disi wanangu, wanangu, wanangu. Ni wapea story wanangu, wanangu, wanangu. Ni wapea disi wanangu, wanangu, wanangu. Aya mambo aya kuisha, si mtoto akataka vita. Tukashuka kimala kucha, akaanza kunitisha. Etu namjua baba yangu nani, mama yangu namjua. Nikiamua mita kueka ndani. Bila zamana utotoboa, nikamwambia mi mwenyewe ninja. Baka kibana isoma namba, kiukweli mwana nimepinda. Apo apo nikatoa panga, kakimbia. Oya ni wape story wanangu, wanangu, wanangu. Ni wape adisi wanangu, wanangu, wanangu. Ni wape story wanangu, wanangu, wanangu. Ni wape adisi wanangu, wanangu, wanangu. My darling, darling, my darling, darling. Aviola, my darling, darling, my darling, darling. Wendo wangu my darling, my darling, my darling, my. Wendo wangu my sweetie, my sweetie, my sweetie, my. Wendo wangu my darling, my darling, my darling, my. Wendo wangu my sweetie, my sweetie, my sweetie, my. Na fosi nipate manoti, usije nipiga kibuti. Ni moyo wangu wa makuti, usinije na kibiriti. Mama, moyo utauchoma, utauchoma moyo. Na fosi nipate manoti, usije nipiga kibuti. Ni moyo wangu wa makuti, usinije na kibiriti. Mama, moyo utauchoma, ah, utauchoma moyo. My darling, darling, my darling, darling, my darling. Metro, Metro no Kibagli test, Mzua Financial.